Gavumenti etegezeza nti yakukyusa amalwaliro agali ku mutendera ogwa Health Center for okugafuula amalwaliro aga Community Hospitals era omusasi waffe Mike Zizenga katulambululira ebisingawo.
Dr. Kabanda Richard asinzidde mu kigo ky'ebiikira essaza ly'e Masaka bwe libadde likuza olunaku lw'abalwadde mu nsi yonna, n'ategeeza nga gavumenti bw'egenda okukyusa amalwaliro agali ku mutendera gwa Health Center 4 gafuuke Community Hospitals.
Bulotambula mu disitulikiti ez'enjawulo abantu basaba nnyo General Hospitals, amalwaliro agali ku mutendera gwa Health Center 4 okugakuza okugafuula General Hospitals, naye ng'ekitongole ky'ebyobulamu twasalawo amalwaliro agali ku mutendera gwa Health Center 4 ye county level oba essaza oba constituency gonna gagenda kutumibwa community hospitals. Agazi ya structure zaago era structure katinga zibulungi sobola ddala okukola ku bantu abawera n'okuwaayo obujjanjabi obw'enjawulo era nga lwonna abasawo ab'ekikugu ab'enjawulo. So twagala okutegeeza bannaffe abali ku mbeera ya disitulikiti okuteeka ennyo amaanyi okulaba nti amalwaliro gano gakola era gatuukiriza obuvunaanyizibwa bwago.
Bishop Silverus Jumba abadde omutambizi omukulu era omukulembeze w'essaza ly'e Masaka asaba nnaddiini n'abakulembeze okufaayo ennyo okulaba nga balwana ku bavubuka abangi abatwaliddwa omwenge.
Ab'omwoyo n'ab'omubiri nga twegasa abasomesa tubeeko kye tukola nnyo ku bavubuka b'ensinga okulaba mu training centers, mu luzungu bagita substance abuse, akabisi kasinze kuyitirira mu baki mu bavubuka, nako tulaba amagezi tubakwata tutya.